siri dewgal suka debbo kurteɓe fuɗɗirte.
Iriwe kurte tare watoɗi matkano bakas
minen dellede kurteɓe demmun no yidde fuɗɗirte. Debbo e gorko on giidata ɓe andodirade. Baba gorko on ni yahata to baba debbo on ɓe giida ɓe kalda ɓe pota. Inna suka gorko on do yaha to inna surbajo on. Deni ɓe pamri wakkati on ɗon moy fu halanta suka mum. Wakkati on ɗon yidde den fuɗɗete. Deni dewgal gal ummaki gina ɓuuɗi keme ɗiɗi na keme nayi hokkete. Ɗum hollata ko surbajo on amama dewgal ko fu fadda koyde mun gada mun ciede jamirde waddete inniraabe noddete kokke ciedden den ko ciedden cende moy fu yaada e ciede mun
wuro nafi medira dabul kul medira ndanga
fina tawam no fero diri e fina tawaji wobbe dewgal suka debbo noy wadirte
daru nyangi
deni inniraabe bangaado e inniraabe bangantedo on kanti siri mabbe himbe wuro bangantedo on kambe garta banga do ciudoto non e dillida bangaado on o yara der suudu e siko amma handen hanani himbe gonno gada be gaddi aadaji gom be gatti be andaka be min je
suka debbo nyande bangete no wodi jimol gol wadante jimol gol noy sigilora
wallahi gonde do
no wodi ya jimol gol watti deni bangaado on no yaari gam arti nojo gonno ko doytiro bangaado kinnoto no kala fadde o yarati suudu e siko e kinno ebe gi'a deni minyo gora yennima bulla de itama de mauno gora yennima bulla de itama deni e kiraabe ma na esira e ma jennima bulla ma de itama amma deni gora yennima fugarta wuro modo
kenan kul makka
ko sabi handen fina tawa o wonano acci
zamano ka barmi
ko waddi dun jamana tan wayli handen fadde ba dewgal watti gorko on e surbajo on be giidi wakkatiji gon kambe ma ta eta cede dewgal mabbe fadde ba sarobe nanata fu e kaldi e poti do ko waddete cile gon ba atefani sukama mu o dewlata atawan jomu hitan ha amido wodi
ba wo yogane gasibara kadde gawon